tujibu upo singo. Izo dalili za kimalaya, dalili za kimalaya. Izo dalili za kimalaya, dalili za kimalaya.
Bani music.
Oya wenye bleach, wenye tattoo, bona flesh, uko safi tu si wataji. Izo dalili za kimalaya. Ona shemeji zako wakifika, hauchoki kujipitisha. Yani hautuli muda wote unajibebisha. Izo dalili za kimalaya. Ukichekewa unaona unapendwa, kwenye boti yako unatembea na kinga. Kinga o. Izo dalili za kimalaya. Muone yule apijiki, tabia yake tunaijua. Ye akipanda pikipiki, lazima tajibinua. Michezo yo. Izo dalili za kimalaya. Wanangu mina mpenda, ananipenda pamoja tuna. Wanangu mina muona, ananiona pamoja tuna. Wanangu mina mti, ananiti pamoja tuna. Oya, wanangu mina mfeel, ananifeel pamoja tuna. Wanaume, ikisema mnafata. Oya wanaume, nikisema mnapata. Basi shika kichwa ni amkie. Nasema shika kichwa ni amkie. Iwanangu shika kichwa ni amkie. Emaniga shika kichwa ni amkie. Nasema nipe kidogo, nataka changa mseda. Ayo mambo ya wapi mweza kuna jieshi. Nipe kidogo, nataka changa mseda. Ayo mambo ya wapi mweza kuna jieshi. Staki. Aisha boy, come up back into my ear. Now jump, eh? Oh, spy zone. We're sending the bomb from Jojo Mafia. We're too busy, we're Uncle Abbas. Ah, I don't go to bomb Jojo Mbembe. Aisha boy, my Izube. Ah, we're too gaji pita uku. We're shaping the wawa. Kijanja viwa. Say don't even.